Hakuna zawadi nzuri kama upendo, hakuna ahadi nzuri kama vitendo. Unijali hata nikiwa sina, ili hali hata bila jina.
Kila nikiwaza unanifanya mimi nikose na kosara, kwa vile nakudata unanifanya niwe mnyonge na naumia roho. Nakuwaza bila wewe sina tabasamu, nakugonza bila wewe sina tabasamu. Nakudata natamani, ila moyo wangu nasita nachowaza waza, mtaona jena moyo umejificha. Nyumira nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkong komera, ndani kwa ndani nikomere.
Wende kawa unanipenda kuliko na vudhani, mana unofia kutendo na nsishe kutamani. Unaitaji faraja na kuenda faraga pia, so itaji darasa ili ujue na kuzimia. Misa mimi kupeki yangu na we wamini juu ya nafsu na upendo wangu. Nipe nafasi nzuri ya moyo wako, none fahari tu mini we wako. Tuende mbali yani kila dina, mida flani mida mida midnight. Moyo wako, moyo wako, moyo wako.
Nyumira nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkong komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere.
Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Nyumira nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkong komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere.
Realness, realness.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Konkong komera, ndani kwa ndani nikomere. Baby komera, ndani kwa ndani nikomere.